It's an invitation to a great taste. Whether you like it with Coke or enjoy it icy. Whether it's a pregame, a game night, on a sunset, or by the sea, just spice on with Captain Morgan. Excessive alcohol consumption is harmful to your health, not for sale to persons under the age of 18 years.
Jay, once again, mapenzi tu, nimepaga wa hamjui, ya kila mara ananifanya silali, na muwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali, mimi nailamba tu. Na penzi letu ni kama suna, naulizi kama suma. Hata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na mtu tu yake chuma, basi mwambie ninampenda. Sawa, 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 mwambie ninampenda. Yes, sawa, right, sawa, sawa. Peshe naingia, sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visokoro kwinyo mtaumia, na kwa hakika haya mapenzi, kusema kweli yataniua. Kwa hakika haya mapenzi, sema kweli yataniua. Na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma. Hata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona